Rekebi enjigiriza mu district ye Kiboga kigamba nti kyali ekirivuru amasomero wa government agasudde abaana abaweredde ddala mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebyatuliwo omwaka oguwedde akigambibwa nti kino kyabudde kubalagajjavu owabakulira amasomero gano. Jackson Sebulimeye musasi wa Furudoro.
Mu lukiiko olutudde ku ssomero lya Kiboga Das Primary School olw'abakulu b'amasomero ga primary ne senior okutema empenda okulaba butya bwe bayinza okwongera omutindo mu byenjigiriza. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo Jimmy Kyagulanyi Ddumba w'asinzidde n'anokolayo amasomero agasinze okusuula abaana mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka oguwedde. Kyagulanyi ategeeza nti essomero eryasinze okukola obubi mu Kiboga nti batandise okulinoonyerezaako basale entoto bwe bayinza okwongera omutindo ku ssomero eryo.
Essomero eryo baliyita Nakasozi Primary School. Waliwo essomero mupya abadde yaakagendayo, tetumanyidde ddala nsonga ki oba abazadde temwasimba busiimi mukulu wa ssomero oba abasomesa, naye tumanyi nti omukulu w'essomero oyo mulungi. Naye nja kusaba kubanga ffe twatandise dda okunoonyereza ensonga eyavaako abaana abawerera ddala 20 okuwa ebibuuzo ebyo bya primary ebyaggwa.
Ategeezezza nti ku mulundi guno nti basiimu olw'ensonga nti beeyongeddeko mu kuyisa abaana naddala mu ddaala erisooka.
Tesi ffe twasinga okukola obulungi mu Uganda yonna, naye nga Kiboga tuli basanyufu tuli basiimu nti waliwo okweyongerako. Omwaka oguwedde guli 2024 twakola first grade 195 zokka, wabula omwaka 2025 ne tukuba first grade 276. Abalala bayinza obutakiraba ng'ekyamaanyi, naye ffe abali mu Kiboga tulabanga wabaddewo okweyongerako kwamaanyi nnyo, era nsaba okweyongera okwo ate omwaka guno ogwa 2026 ate kati tweyongerere ddala.
Ku lwasseddume Lubogola Simba, ze Jackson Sebulime mu disitulikiti ey'e Kiboga.